waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
haddii aad Australia degan tahay oo canshuur bixiye tahay, laga bilaabo 1 Luulyo oo ah bilowga sanad miisaaniyadeedka, waa inaad sheegto dhammaan dakhliyadii ku soo galay sanadkii dhammaaday si canshuurta lagugu leeyahay aad u bixiso. iyadoo ku salaynaysa dakhligaas ku soo galay ayuu xafiiska canshuuraha dalka oo ATO loo soo gaabiyo go'aaminayaa in lacag lagu soo celiyo ama in adiga lacag lagugu yeesho, ama ha noqoto markii kuugu horreysay oo aad canshuur celin samayso, ama isticmaal wakiil canshuureed ama wax taxi agent la yiraahdo, ama adigu samayso canshuur celinta. waxaa lagama maarmaana inaad ogaato waajibaadka ku saaran waqtiyada canshuuraha. Robert Thomas oo ah kaaliyaha madaxa ATO ayaa xasuusinaya dadka canshuur bixiyaasha ah inay haystaan ilaa 31 bisha Oktoobar inay canshuur celintaasi sameeyaan, ama waqti ka dheer haddii ay isticmaalaan tax agent ama wakiil canshuureed. waxaana lagula talinayaa dadkaas inay sugaan ilaa laga gaarayo dhammaadka bisha Luulyo marka ay xareynayaan canshuur celinta. Mr. Thomas ayaa sharaxaya sababta ay tahay in loo sugo ilaa dhammaadka Luulyo.
possible why you can lodge from the 1st of July. We're suggesting to people that they don't lodge until
haddii suuragal tahay. inkastoo aad laga bilaabo 1 Luulyo canshuur celinta samayn karto, waxaa lagu talinayaa inaad sugto ilaa dhammaadka bisha Luulyo, sababtoo ah macluumaad badan ayaa qofka loo sii buuxinayaa oo ay ku jiraan macluumaad ku saabsan meesha ama cidda qofku uu shaqeeyo iyo lacagta dakhliga ay halkaasi kasoo gashay. waxaa kaloo la buuxiyaa macluumaad ku saabsan haddii ay ku soo galeen dulsaar lacageed dakhliga. taas macnaheedu waxa weeye inay u fududeynayso qofka foomamka uu buuxinayo, maadaama macluumaad badan loo sii buuxiyey. waxayna u badan tahay inaadan waxba iloobin oo macluumaadka intii badnaad haysatid. macluumaadka la sii buuxiyo waxaa ka mid ah lacagaha cayrta ee qofka la siiyo haddii uu cayr qaato, sida uu sharaxayo Justin Booth oo arrimaha isgaarsiinta u qaabilsan Services Australia oo ah hay-adda cayrta bixisa. marka waxaa la sameeyo waa in bartamaha bisha Luulyo lacagihii Centrelinkugu uu ku siiyey loo gudbiyo hay-adda canshuuraha ee ATO-da haddii aad lacag ka qaadatay cayrta weeye. waxaana ka muuqanaya halkaasi lacagaha lagu siiyey kuwa canshuuri ku waajibto iyo kuwa aysan ku waajibin ee sanadkii lasoo dhaafay lagu siiyey. haddii aad qaadato lacagaha la yiraahdo family tax benefit oo qoysaska caruurta la siiyo, iyo lacagaha lagu kabo xanaanaynta canshuurta, Service Australia waxay isku eegaysaa qiyaastii dakhligaas lagugu siiyey iyo lacagta dhabta ee ku soo gashay sanad miisaaniyadeedkaasi. isu eegiddaasna waxay sababaysaa inaad ama dib u bixiso lacagihii lagu siiyey qaarkood haddii lacag dheeraada lagu siiyey. wax tallaabo ahse lagaa qaadi maayo haddii qiyaastii hore iyo lacagta saxda ee lagu siiyey ay isleegyihiin ama isu miisaaman yihiin. waa kan mar kale Mr. Booth.
What we need customers who are receiving family tax benefit or childcare subsidy do is to lodge.
waxaan uga baahanahay macaamiisheena qaata lacagaha family tax benefit iyo childcare subsidy waa inay canshuur celin sameeyaan, ama haddii aan looga baahnayn inay sanad miisaaniyadeedkaas canshuur celin sameeyaan, waa inay noo soo sheegaan oo nala soo socodsiiyaan si aanu isugu miisaano lacagta ay qaateen iyo macluumaadka ATO-gu ay ka hayso. haddii aad guriga ka shaqayso, waa inaad kaydiso oo dhigto dhammaan macluumaadka ka qofku uu canshuurta isaga dhimi karo ee qarashaadka la yiraahdo, sida qarashaadka shaqada uga baxay. waxaa jira laba qaab oo loo xisaabiyo qarashaadka kaa baxay marka aad guriga ka shaqaynayso. Mr. Thompson oo ka tirsan xafiiska canshuuraha ATO ayaa hoosta ka xariiqaya in nooc kasta oo qofku doorto canshuur bixiyaha mar walba looga baahan yahay inuu laba arrimood isha ku hayo.
One, if they're using the fixed rate method, that they don't include expenses.
Tan koowaad, haddii aad isticmaalayso habka tirada cayiman, ma isticmaali kartid noocyada kale ee qarashka kaa baxay, tusaale ahaan telefoonka ama internetka qarashaadka kaaga baxay. Tan labaad, waa in qofku haysto oo kaydiyo saacadaha ay guriga ka shaqaynayeen sanadka oo dhan. Websiteka ATO-ga waxaa ku yaala 40 tilmaamood ama foomam oo u gaara shaqooyinka kala duwan oo qofka ka caawin kara waxyaalaha ay qarash ahaan canshuur dhaaf u isticmaali karaan iyo kuwa aysan u isticmaali karin. Waxaa dhici karta inaad si fudud u xafidi karto caddaymaha qarashka kaa baxay, sida inaad sawirro ka qaado risiidyada iyo warqadaha qaansheegashada ama invoice-ka waxa la yiraahdo. Websiteka My Deductions ayaa ku siinaya aalad lacag la'aan ah oo aad rikoorkaaga ku kaydsan karto. Dadka markii ugu horreysay canshuur celin ka sameynaya dalka Australia, waa laga maarmaan inay eegaan in looga baahan yahay inay sanad miisaaniyadeedkii ku horreeyeena ay canshuur celin sameeyeen iyo in kale. Haddii aan lagaaga baahnayn, waa inaad ATO-da u dirto talo ku saabsan inaan lagaaga baahnayn canshuur celintaasi sanadkaas. Laakiin inta badan, qofka dakhligu soo galo oo canshuur laga jaray waa inay canshuur celin sameeyaan. Waxaa jira dhowr qaab oo toos loogu samayn karo arrintaasi, waana lagaa taageeri karaa haddii aad u baahan tahay, sida uu Mr. Thompson sheegayo.
You can lodge your return online with MyTax. You can lodge your return with a registered tax agent.
Adoo isticmaalaya website-ka MyTax, ayaad online-ka canshuur celin ka samayn kartaa. Waxaad sidoo kale canshuur celin samayn kartaa adoo isticmaalaya wakiil canshuureed ama tax agent. Waxaad xataa canshuur celin ku samayn kartaa adoo form warqad buuxinaya. Waxaa sidoo kale jira Tax Help Program oo barnaamijyo ka caawinaya arrimaha canshuurta oo dadka dakhligoodu ka yar yahay 60,000 caawin kara. Ann Keyes Kumar waa professorad shuruucda canshuuraha ka dhigta jaamacadda New South Wales, sidoo kalena wax ka aasaastay madaxna ka ah New South Wales Tax and Business Advisory Clinic oo ah nidaam ama qaab dadka ka taageera arrimaha canshuuraha, sidoo kalena cilmi baarisyo sameeya. Waxay sawir guud ka bixinaysaa sida ATO-du ay dadka shuruudahooda buuxiya u siiso talooyin lacag la'aana, iyadoo kaashanaysa wakiil canshuureedka ama tax agentska.
From a client facing perspective, we help people who are in financial hardship and distress who are
waxaan caawinaa dadka dhibaato dhaqaale ay haysato oo hay-ado bulsho ay noo soo direen ama noo soo tilmaameen. Inta badan waxaa caawiya la taliyaal dhaqaale, adeegyo sharciyeed ayaa la siiyaa, iyo taageerooyin kale. Barnaamijyadaas talooyinka canshuuraha waxaa maalgeliya dowladda federaalka, waxaase maamula ATO-da ama xafiiska canshuuraha. Xarun kastana waa mid madax bannaan. Dalka oo dhanna waxaa ku yaala 15 xarumood oo markaasi dadka ka caawiya arrimaha canshuuraha. Shacab badan oo Australiana ayaa doorta inay lacag siiyaan wakiil canshuureed ama tax agent si uu uga caawiyo ama u xareeyo canshuur celinta. Runtiina, Australia waa dalka labaad ee dadka ugu badan ay isticmaalaan taxi agentiska, waxa ka horeeya oo keliya dalka Talyaaniga. Sida laga soo xigtay daraasad ay wax ka hagaysay Professorad Keys Kumar, inaad isticmaasho taxi agent ma keento in lacag badan lagu soo celiyo marka loo barbardhigo inaad keliga buuxsato canshuur celinta ama samaysato. Haddii dakhligaagu uusan ahayn, ayay leedahay ugu yaraan $180,000. Hase yeeshee, faa'iidooyin ayaa ku jira inaad isticmaasho wakiil canshuureed ama tax agent.
So we've actually done research on this with my co-authors Chris Evans and Young Doc Lim.
Marka runtii, baaritaan ayaanu ku sameynay aniga, Chris Evans iyo Young Doc Lim. Waxaan eegnay canshuur celinta dadka badan 5 million muddo 4 sano ah. Waxaana ku ogaanay oo la yaab nagu noqotay in faa'iidada runta, haddii aadan ahayn qof dakhli badan soo galo, aysan wax badan ahayn. Marka waxaa dhici karta inay jiraan sababo badan oo dadku u isticmaalaan wakiil canshuureed, laakiin in lacag badan lagu soo celiyo ma aha sababta ay dadku u isticmaalaan, ayay tiri. Marka aad isticmaalayso wakiil canshuureed oo uu kaa caawinayo canshuur celinta, waa inaad hubiso inay yihiin kuwo diiwaan gashan, sida ay sharaxaysa mar kale Professor Kees Kumar.
So the Tax Practitioners Board is the first port of call, but typically you'll see that someone will have their
marka meesha ugu horeysa oo aad ka eegto waa guddiga wakiilada canshuuraha. Caadiyana shahaadada diiwaangelinta ayaaba derbiga u saaran, ama waxaad ka eegi kartaa nidaamka diiwaangelinta oo internetka ku jira. Waa in la xasuusto in laga digtoonaado burcad ATO iska dhigaysa. Mr. Thompson ayaa sheegay in 60% ay kordheen tuugada la xiriirtay dadka canshuur bixiyayaasha 2023 iyagoo iska dhigaya inay matalayaan ama ka socdaan xafiiska canshuuraha, waxayna doonayaan inay macluumaadka qofka helaan si ay u dhacaan. Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.